Korogwe finest.
It's Stone Cold
Kabum, you cool with the Nessie.
Kill it. Show
ninja.
J-Drama on the bed.
Wakisikia nimo. Wanakufa na pressure, msingi kiuno, usishange anti kuzana densa, unacheka, unachekelea uozo, wawapate bure, sio tukate kwenye tozo, hey. Na unaona tu marabu, marabai, hakuna wivu bali pia bili uondoke naye, mimi mkatili sana, nakula mama na mwanae, nakula kuku na yai alotage mwenyewe yani.
Na shusha makonde kama Tyson, mfupi afufunde ni tekonde boy mixon. So chondo siji mix on me, neza chana kwa isia mpaka demu wako waka feel honey. Chill money, wape high majengo sokoni. Niko high vitu vingi ya nikani kopeponi. Niko na bebe kari zenye tattoo shingoni. Manake nkitoka booth tu na mia mzigoni. Na sina mengi ni hayo, demu wako kicheche utamina kiposti miladi ayo. Mimkari gusa linki kwenye bio, ile kitu ambayo ulimisi muda mrefu. Niko na yona na kaza mamen sitoki kapa. Na wapa salamu wavuvi wa uza papa. Hakuna mwana mkyo peke yako brother kaka. Kwani we ujui raya shamba ni kugomba ni amipaka. Uwezi nipata na the flow, uku nipata na we know. Here we go, kakushoto kono jijua webi show. Soko ni kubwa ndabi dhana yuzike. Uneza shikili manjalo na kileleni usifike.
Masha jenga ipsi upate madanga tipsi. Fingisha titi wauzie chiki wakaji mixi. Mziki bilisi bifu kibana shishi. Maisha nenda kaswa na shindana followers so hiti.
Wapi datas, wapi zaibi, wapi witness kibonge yuko, wapi rapi, wapi tifa flow store shuko, wapi sister B, wapi Ray C, ile kolabo na mess B. Makanju bai kokwa na nidise fuwa na mbwela. Wasiguse ya moto bila mboso ala fela. Wafungwa nalia na mumivu wa kojela. Wona liria mapenze bongo movie unaela. Itu kwenu namba moja kwa tumia yusho. Kwanza bitozi kama uza sima kumbusho. Za uso napigia kwenye mshono kwenye ovary. Punch zitafika popote free delivery. Ukijua kichwa kichwa utambuka. Wadada mjini buwana siku kwa nini wanasumbuka. Kila pisi na shepu imebinuka mefumuka. Auto surgery anazofanya Dr. Kumbuka. Yeah, mini bora kuliko wao. Walotumwa kunichora wameputa na picha zao. Check skills kwenye beat like wow. Maniga waki switch wana sound ka gigi. How?
Kurogwe finest baby. Kili kili in the building. Basho ninja. Mtoto tabu mjikuu wa bibi Nesi. Shout out my homeboy Dev Bubbly Chovaraya. SPLVC. It's the Fabio.